Yo, na-na-na. K-O-F-F-Y. Nico Fima 7. Straight up. They didn't see this coming.
Chantrell again.
Sex, 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 sex,
Karani, Karani, I'm back again, I see Mr. Access. I'm loading, nangoza akili ianze process. Kucheza na mi wanajua ni mess. Napita na wife, adi mi stress. I mean it, dakika, nafika, nashika, wanakatika. Ini fate, destiny, power, potential, I bring out the best in me. Nada tu brada, Karani, machete, momero, mawaite, the rise of a king. The rise of an empire, ide nankoreta. Nankongera kamofa ya auntie. Asi walisema sitoshi mwanki. Watache kitu moshi. Cause I keep it 100. I keep it 100, 100. I keep it 100.
Nikulewa ni chase kumewa kamoto. Mata. Tumeyenza mapume kukurudika na watoto. Watata. We light the place on fire. Make the temperature rise higher. Kilo na chukitaka. Usijalo takipata.
Mini kitaka ku rise, wao wanataka ni fall. Hawataki ni cheki the light, hawataki mini ki grow. Nataka ku cheki the future, steki life ya before. Nataka ku rise, nataka ku blow, nataka ku flow. Hakuna haraka, I'm keeping it slow. Keke, ni coffee machete. Wako wapi wachete, najua wanataka ni sote. Wanataka ni sote ni kope. Koza kile makile, utapata mikono kwa sile. I want the money, ata mimi nataka kasile. Koza keep it 100, I keep it 100, 100. Koza keep it 100.
Mikono hewani, sasa kumewaka moto. Mata, tumeyaza mapema kukurudika na watoto. Watata, we light the place on fire. Make the temperature rise higher. Kilo na chokitaka, usijalo takipata.
Karani, I'm flipping the flow. Ni waite morome, you already know that I'm still in the show. Na siwezi wapo. Karani, I'm flipping the flow. Ni waite morome, you already know that I'm still in the show. Na siwezi wapo. I was born in the flow. Na nili washonde na flow zakakita. Na saka masenti zifike mamita. Stronger, awingine ni weaker. Highway, vile mstari ni thika. Cause I keep it 100, I keep it 100, 100. I keep it 100.
Wani sasa kumewaka moto. Mata. Tumeyanza mapema kukurudika na watoto. Watata. We light the place on fire. Make the temperature rise higher. Kilo na chukitaka. Usijalo takipata. We light the place on fire. We light the place on fire. We light the place on fire. We light the place on fire.